Big Devil Logic to the world.
Oyinza okulowooza nti ndi mulalu olw'okuba njagala ndekeko ku busungu bwo. Kwata omuntu watandagangako busungu bwe yadde okuzibira feesi. Oli mwana wa ddembe otambuza ssimbo ate oli mumbejja. Sirabagambako akaloboozi k'omumatunzi lumooli nzita oleta n'abane n'amaddu lumooli nkubya. Ondeetera omutwe ofunda newengeza kubyayanga buli lwendaba kukwatako ekiso nkwata onnafuyize lomaze lyandiba eddalu eddalu ne wonsibula ndabanga kwoyita teriba eddalu eddalu temudduukirira akyanyumirwa lyandiba eddalu eddalu ne wonsibula ndabanga kwoyita lina eddalu eddalu nowoo nagwa ddalu siganye gy'oyita obaleekaanya nanange gyempita nkutangaaza omukwano gwe nnina gy'oli gwesunda ku kyendabye muli olimu ebyama oyongeddukunze n'obulamu ku nsi kyendabyo nyongedde ondette ddofuna emirembe. Oli mwana wa ddembe otambuza ssimbo ate oli mumbejja. Sirabagambako akaloboozi k'omumatunzi lumooli nzita oleta n'abane n'amaddu lumooli nkubya. Lyandiba eddalu eddalu ne wonsibula ndabanga kwoyita teriba eddalu eddalu temudduukirira akyanyumirwa lyandiba eddalu eddalu ne wonsibula ndabanga kwoyita lina eddalu